ku bintu bijyanye na radiyitaho abantu bakunda radiyitahuka ni benshi. Itahuka yakoze umurimo ukomeye cyane kandi muri rusange tugomba no kubishimira Serge ku buryo nizere ko wenda bazabikora. Nari nabwiye bamwe mu bagenzi banjye mu ihuriro ko uyu mwaka dukwiriye kuzagira igihe cyo gushimira Radio Itahuka ndetse tugashimira na Serge, ariko hagati aho ngaho kubera ibyo bibazo by'akagati kunavuga Serge yageze aho atangira gusa nkaho ari we Radio Itahuka. Serge akumva mbese nta muntu ushobora kumugira inama, nta muntu ushobora kumuhanura. Nagiye muhanura iyo nabonaga bikabije cyane, nigeze kumuhanura numvise hari abantu bavuga umuntu witwa Professor Kambanda agiye kuri radio ngo avuga ko atemera genocide y'Abatutsi. Njyewe nta kibazo mfitanye na Kambanda, Kambanda twadibetinga aho tutumvikanye ntituhumvikane.
Ariko waranamwandikiye tariki ya 24 z'ukwa za Novembre 2014 utwese duhabwa makopi cyane cyane bashinze ihuriro umubwira yes. Amagambo yari yavuzwe na Professor Kambanda kuri Radita ukagira ati ibyabaye mu Rwanda ntabwo bigombye kwitwa genocide. Ibyo ndabivuga buri gihe habaye ubwicanyi burenze kamere, abantu bapfuye urupfu rubabaje cyane rw'agashinyaguro ku mpande zose ku bantu bose bapfuye, ariko kubyitira genocide ubushaka kubeshya. Ibyo nshaka kubisubiramo, ibyaha byakozwe mu Rwanda ubwicanyi bwabaye mu Rwanda kubwita genocide ni ukubesha, ni propaganda. Ibyo bintu byavugiye kuri Radio Itahuka kandi wamuhaye demande explication ifatwa nabi, kandi mu bintu byose bagenda bavuga ngo buri gihe ngo washimye Radio Itahuka ngo nta n'igihe wigeze uvuga ko hari mu kibazo. Aho mvuze ko wamwandikiye ibaruka duha kopi twese ndiho ndayisoma tariki ya 24 z'ukwa 11/2014 kandi amaze iminsi babeshya kuri Radio Itahuka ko ngo utigeze na rimwe umuhari umarike ngo wamuhaye gusa ngo ibintu byiza, bityo ngo wamubwiye gusa ngo byiza ngo bityo ngo ufite indi mibyiri nicyo amese mbanze iminsi na ba Jean Paul badevelopa babeshya.
Reka nkomeze icya kabiri. Urakoze kunyibutsa Yosefu. Icya kabiri namuhayeho remark hanyuma abantu bakazamukira hejuru ibintu bya wa mugabo witwa Hassan Ngezi, urabyibuka Yosefu?
Nabyo ndabyibuka neza cyane.
Ibintu bya Hassan Ngezi namwandikiye asubizanya agasuzuguro nyine nka bene kwa kundi ngo abahagarikiwe n'ingwe baravoma
rwose
nabo ba Jean Paul bahagurukira hejuru n'iki byose. Ntabwo jyewe
na cundo
ntabwo navugaga ngo umuntu nkase nigeze ibyo yanditse ngo bitazaza kuri radio, ariko jyewe icyo nagerageza kuvuga no kuvuga ngo kuki abantu batagira sensitivity turi mu gihe cy'icyunamo. Hassan Ngezi ni umuntu wafashweho icyaha arakondanwa, ariko ibintu bye bijyanye na genocide kuba aribyo noneho ukorera promotion ukabikora promotion kuri Radio Itahuka, jyewe aho ngaho nari mfite ikibazo. Ariko nyine kubera ko nari nabaye sinzi n'ukuntu wigeze no kubisobanura nta ukigiye
n'inama nagiraga buri munsi.
Hanyuma nyine abantu baravugira hejuru baranesha nyine ko ari byo ko ibitabo bya Hassan Ngezi n'ibitekerezo byo bikwiriye kuba promoted kuri radiyo. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu cyo namuhayeho ntuza remark yewe ntigeze ansubiza, namwe mwese funding members nandikiye nta n'umwe wansubije actually. Ni ibintu byo icyo gitabo cya Ruzibiza cyo bashyizeho promotion, ariko bashyiraho promotion yandagaza Kayumba. Ndabandikiye mbabwira nti mwibutsa ngo Radio Itahuka ni igikoresho cya RNC, ntabwo ari radio independent, ntabwo ari radio yigenga. Nibyo wayishinze kandi nyishinga ibyo navuze azagenda asubiremo yumve za emisiyo za mbere ibyo navugiyeho ati si uko nabyumvaga. N'ubwo twayise radio y'ihuriro nashakaga ngo ibe igikoresho cy'ihuriro, ibe igikoresho cy'abandi banyarwanda babuze kivugira, ariko ntabwo byagiyeho. Ngo nubwo byaba ari ukuri ibirimo kuvugirwaho, twebwe narabaje ngo se inyungu tuvanyemo yuko byandagaza Kayumba ari umwe muri twe ari umuyobozi mwihuriro ubwo icyo tuvanyemo
uretse ko byabacitse kuko nyine ubundi byarabacitse ntabwo ari wazi icyo uje kuri radio bivuge mu by'ukuri ungira ngo uribuka ko Rutayumba aba yaje bakagerageza kugarura bitagarurika ariko iyo byagize nyine kugaya rwose radio ko yarisigaye ikora bifite ishingiro ariko aho ngaho nyine byageze kuri Kayumba induru ziravuga ngo rwose kwica abantu ngo ntacyo bitwaye ari major Rutayumba kandi nawe uvugwamo mu kuba yari ishera sawe muri Kigali nawe nagira ngo akoko ikindi muri cyo cyangeze dusubiye inyuma gatoya ikintu batabonye muri uko kwishimira igitabo cyangeze yavuze ngo yagikunze cyane ngo ngeze rwose uwo ni Jean Paul ngo ngeze rwose ngo ni intangarugero ngo nange yanyigishe byinshi ngo afite byinshi yigisha abanyarwanda nuza cundo nawe aragishima cyane gusa rero naje hari umudamu waje kungoboka anyohereza inyandiko yerekana ko ngeze avuga ko kwica Kayumba na Karegeya byari ngombwa cyane ngo kuko abantu bahunze ngo bakavuga nabi igihugu baba barabanzi b'igihugu bagomba kwicwa nta kindi iyo banze gutaha mu gihugu bagomba kwicwa aho murabisanga kuri page 272 zo kuri icyo gihe kitabo cyangeze abo bayicyogezaga cyane ariko wogeza na Kayumba ntibabonye yuko ngeze yogeza nuko bagerageje kwicwa ko kwitwa byari ngombwa ko kwitwa kwa Karegeya byari ngombwa ko no kugerageza kurasa Kayumba byari ngombwa aho rwose nasoma gake ya muri extrait ngo ibyo binaniranye no kubagarura mu gihugu ku ngufu ngo kubera impamvu z'umutekano w'igihugu umuntu w'igihugu gukoresha ingufu zacyo zose zishoboka kikamubuza kuzakoresha ayo mabanga aho ari hose bivuga ko igihugu kimurwanya nk'umwanzi kandi umwanzi wese wanze kwishyikiriza amategeko agakomeza kwerekana ko abangamiye umutekano w'igihugu icyo gihe yitwa nk'umwanzi kandi akitwa mu izina ry'igihugu nta gitangaza kirimo rero kuba yaba Patrick Karegeya yaba General Kayumba Nyamwasa n'abandi bose bahunganya amabanga y'igihugu bakagenda bagiye kuyakoresha mu gusenya umutekano wacyo icyo gihe igihugu kigomba gukora ibishoboka byose ngo kibabuze kugera ku migambi yawo mibisha murumva ya proje y'ubwicanyi mu gitabo cyangeze ku ipaji ya 272 yogejwe na Condo yogejwe na Jean Paul na ndetse n'abandi bamwe na bamwe murumva ko bipfa kuba gusa twebwe tuvuga ko ari bibi bakavuga ko ari byiza niyo byaba bivuga amagambo nk'ayo ngo ayotogene
urakoze cyane ntabwo nari nakizi urakoze cyane Yosefu icyo rero nagira ngo ndangirizeho kuri icyo kintu cya raditahuka Serge rwose turamushima ko yakoze akazi keza kandi mu by'ukuri nubwo bariho nahoze numva ari abantu bahoze banyohereza utuntu bavuga ngo turashimuta raditahu twishimuta sebe twatangiye yacu na raditahu kandi igihe wayitangiye ningi ni twebwe twayitangiye ntabwo rero dushimuta ahubwo twerekanye ikinyabupfura kuko abantu mumaze iminsi mwumva amagambo bavuga yaba aribo bari muri pozisiyo nk'iyacu nta kintu na kimwe badusigira ariko dore twabasigiye radiyo nizere ko ni nka bya bindi ngo muri Bibiliya bavuga umuntu yasigiye abantu amataranta bamwe bakayatabika ntibagire icyo bayabyaza tubasigiye raditahuka nizere ko izakomeza kurumbuka igakora neza nikora neza ubwo izakorana n'iyacu kandi nikomeza gukora ibibi nizasenyuka ntabwo ari ibyacu twasenye kuko twashinze ibintu byubaka abanyarwanda bivuga ibizima bivuga ubuzima bw'abanyarwanda bivuga ibyo kubaka twebwe nibyo tuzibandaho cyane kuri radio ihuriro naho Serge rwose ni ukumushimira akazi ko yakoze ariko mugira n'inama ngo agerageze yiteshe ako gatsiko kagenda kamuroha kandi karohana radio itahuka mu bikorwa n'abo bayobozi bakuru ba Condo na Minani na Hakizimana na nayigize iki na benshi muri executive committee na benshi muri bureau politique batanazi bazagwamo icyo nababwira no kuvuga umugani w'abanyarwanda baciye ngo intinyamaso irya marozi burya uwo mugani ufite ubwenge bwinshi kandi ufite awishingiye Seje rero wakoze akazi keza ukomeza ukora akazi keza kuri iyo raditahuka ubwo amateka y'u Rwanda amaherezo hari igihe azagucira urubanza ko wagize ibyiza cyangwa se wakomeje ukagwa muri ako muri uwo mutego wako gatsiko nibyo nibyo nagira ngo mvuge kuri raditahuka musonera ku bintu bijyanye na nibyo twavuze wumvaga hari icyo ushaka kongeraho
oya ntacyo ndi bwongereho kuko byinshi mwabivuze ibindi Joseph yabisobanuye n'abantu banumve neza ko ibyo tuvuga mu byukuri ntawe dukeneye gusebya cyangwa gutukana nk'ibyo bamaze iminsi bakora badutuka ibindi batwandikisha mu binyamakuru ibyo byose ibyo twavuze by'agatsiko k'abasirikare b'abatutsi muri FPR urebye ibintu bimaze iminsi bikorwa mu byukuri ntaho bitaniye n'ibyo FPR ikora urebye ibyo bagiye bavuga mu biganiro bagiye bakora cyangwa kuri radio uburyo badusebya uburyo bakanirengagiza neza ko mu nshingano twari dufite n'ibyo bavuga ngo imitungo yihuriwe ngo yagiye ngo irigiswa na Teogene bakirengagiza ko utari ushinzwe umutungo hari uwari ushinzwe umutungo ariko ku mpamvu zabo bwite zo kugira ngo basebanye n'iki ugasanga mu by'ukuri iminsi yose bayimaze nta kindi bari buretse kudusebya no kudutuka no kutwandagaza
musonera ahubwo ntimwumvise ko bavuze ko ngo n'abatanga kotizasiyo mu Bubiligi ngo amafaranga batanga ngo ni ngo cyane cyane ahubwo imwe impunzi ngo mureye arya Teogene ngo areye arya nayo byavuzwe rwose tawuka ry'ejo ikindi cyo rwose bavuga bati rekomandasiyo ntacyo zimaze ubundi ngo zikorwa ari ukubeshya abantu b'impunzi ngo ntacyo binamariye ibyo ni rutabana wabidevelopaga n'abo bandi ariko byari ibintu bagambiriye bari wadevelopa mu by'ukuri ikintu rero wibagiwe wowe watangiye mu by'ukuri gutanga rekomandasiyo ejo bundi ari uko binaniranye ibyo mu Bubiligi ubundi icyo gihe cyose wasinyaga za rekomandasiyo yari Rudasingwa Alex niwe wazisinyaga rwose igihe kinini imyaka ibiri yose niwe wazisinyaga none se yaryaga amafaranga ikindi cyo mu Budage ni ibintu bikorwa cyane byishimirwa bikorwa na Nyirinka na Edouard Kabagema abo rero bakoriza za rekomandasiyo kugira ngo abasaba ubuhunzi babahe amafaranga murumva rero ko mu by'ukuri mu bintu by'urwango rukomeye cyane abantu batangiye no kubangamira n'impunzi bazerekana agasuzuguro kenshi ikindi cyo bazizanamo icyo kintu cyo kuzumvisha yuko kwa karekomandasiyo nyine ari icyaha gikomeye muze kubyumva rwose ni ibintu byavuzwe ejo byo nagahoma munwa ndanabyamaganye rwose sinarinzi ko abantu bashobora kugwa hasi bakaba batindi ako kageni rwose ni icyo nashaka kongeraho umusoni ntabwo mwumvise amakuru ejo yateye agahinda
hari ikindi wongeragaho musane
ikindi nongeraho nuko mu by'ukuri ibyo byose ikinagaragara nuko mu bintu byose twanditse no mu byo twagiye tuvuga bijyanye n'imikorere ya Kayumba n'ako gatsiko ke ubwe we nk'uko twagiye tunabivuga ko akorera inyuma y'abandi bantu usanga ahubwo bisobanurwa n'abandi kuruta we nyiri ubwite nta na rimwe araza ngo anasobanure n'ibyo bintu twumva bimwe bisobanurwa na Cundo ukumva ibindi birasobanurwa na ba Micombero ariko ubwe ntabwo arasobanura kandi niwe tuvuga iyo mikorere ye nawe wagiye ayiteza niwe twagiye tugirana amanama atandukanye niwe twagiye dusaba mu buryo bukomeye kubihagarika ariko n'uyu munsi wa none mwumva neza ko nawe ubwe adashobora kuza ahubwo hari abandi basobanuzi be bari inyuma basobanura baba basobanura n'ibintu batazi mu by'ukuri ugasanga nabyo biteye agahinda kumva umuntu ajya gusobanura ibibazo by'undi muntu kandi nyir'ubwite yibereye
ariko muyogiye ko nabimwandikiye nkabahana kopi mwese mwandikira ko atinya de bagakorera cini cini musoni narabimwandikiye mu magambo
rwose
ese sinabahaye kopi mubwira nti uhunga urugamba uhunga buri gihe deba ukajya gukoresha abantu nk'uko mwakoraga muri DMI ibyo nubyubuka musoni
ajya muri DMI cyane ibyo ngibyo bikaba rero nabyo abantu bakwiye gusobanukirwa kuko nimba tugerageza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda tugerageza kuvugisha ukuri ntabwo dushobora kwemera ngo kubera ko ndi umututsi ngo nemere iby'agatsiko k'abatutsi ngo ubwo ngubwo niba ubivuze ngo ugiye gutatira igihango nta gihango cy'ubugome cyangwa cy'ibinyoma nta nubwo njyewe nzigera mpagararira ibintu byo kubeshya mu by'ukuri twahagurutse twiyemeje ibyo twasezeranye twarabisezeranye igihe bidashyizwe mu bikorwa niyo nzira yo kwitandukanya nk'ubu ngubu kugira ngo tubwize abanyarwanda ukuri kandi icyo nasaba nabo bagenzi bacu banagizwe na Kayumba bakwiye gushirika ikinyoma bakareka kubeshya bakareka no gusebanya cyangwa gutukana bakagira ikinyabupfura cyo kuganira mu buryo bw'ikinyabupfura
ariko ngo munatinya n'amatora wowe ngo amatora nkari ngo sinzi aho bakuri iyo tegeko muri stati ngo ntabwo mwari mwemere kuziyamamaza wowe na Theogene ngo mutinya amatora ngo murwanya amatora ngo kuko muyatinya ko mwebwe mutazayasubiraho ngo muragundira nibyo nabyo byabaye developpe sinzi niba tubibona kanya ko kubiganiraho nibyo
iminsi ibiri ababeshya reka musoni arangize icyo nagira ngo abari cyo ndangirizeho dusigaje iminota cumi gusa ariko nsezeranya ko abakurikirana ibiganiro ku ejo tuzagaruka kuri saa cyenda za Washington DC tugakomeza ibiganiro kandi dufungura imiyoboro kugira ngo abantu batubaze kandi batange n'ibitekerezo. Musoni yarangiza iyo icyo gitekerezo wa developaga
saa cyenda za Washington DC zaba ari saa tatu za z'umuburayi.
Hello?
Komeza musane.
We na nange naringeze ku musozo naho naringeze ko ibintu byo gukorera inyuma y'udutsiko mu by'ukuri ni ibintu tuzi twabayemo mu gihe cya FPR yaba mu gihe cy'intambara na nyuma yayo ibyo rero ahubwo sinzi impamvu mu by'ukuri Kayumba kibikoresha muri ubwo buryo muri ibi bihe nawe ari no mu buhunzi ari no mu guhirwa cyane no kurusha abandi ugasanga mu by'ukuri ntabwo yigeze ahinduka kuva aho ahungiye nkanabone ko ibyo bintu adashobora kubyubaka ngo bikunde muri opozisiyo nyarwanda kuko imyaka tumaze twigisha ubumwe n'ubwiyunge gushyira hamwe urukuta rwari hagati y'abahutu n'abatutsi rubatandukanya kwegerana ko twarushenye twamaze kwicarana hamwe tukaganira tugashyiraho gahunda yo kwibukira hamwe abacu ibyo byose twamaze kubona ko ikibazo ari utwo dutsiko ahubwo atari amoko yacu ubwo rero wenda naza kongera kugira icyo nongeraho. Murakoze
cyane Joseph Ngarambe na Jonathan Musonera. Nagira ngo wenda kuri icyo ngicyo mwavugaga nongeraho akantu gato kuko turi hafi gusoza ibiganiro byacu ariko twizeza ko abakurikirana radiyo Ihuriro Ijwi ry'Ihuriro rishya izakomeza gutanga ibiganiro cyane cyane kuri iri tangazo twatanze twumva icyo abantu batekereza ibitekerezo byabo ndetse n'ibibazo. Ejo tuzakomeza ibiganiro ngo muzashobore gukurikirana ibiganiro byacu. Icyo nashaka kongeraho ejo umuntu wo muri BBC wambajije ko nagira ikiganiro na kuri BBC na Chondo kuri ibi byabayeho mu Ihuriro ndamubwiye nti se kuki mutabwiye Kayumba kuki mutabajije Kayumba ngo Kayumba ngo yarabashubije ngo ntabwo avugira Ihuriro ngo bazashake urumva nyine Chondo niwe uzaza kuvugira Kayumba no ndamubwira ariko nseka ndavuga nti se ntibigiye kuba nka bya bindi byo kwa Kagame byaba Rucagu byaba Musa Fazi bya Wiz Mushikiwabo yuko igitangaza Kagame adashobora kuvuga ko agomba kugira abamuvugira ariko byari nko mu rwenya ari kurumba kuko hari ibibazo biremereye byo umuntu nka Chondo nabo bagenzi bajya muri piro bazi cyane cyane Chondo azi twaganiriyeho sinzi niba ashaka ko azaza muri icyo kiganiro tuvuga ukuri kose ku byo tuzi cyangwa se azaza atekereza ko tuzagenda tubica hejuru ntabwo rero twebwe turi abantu baca hejuru ibyo twiyemeje tugomba kubivuga tukabivugira ku mugaragaro kimwe nko mu bindeba nk'umuntu wahoze ukorana na Kagame hafi nari nariyemeje muri iyi minsi twatangiye ibindi bintu hari abantu bagiye batubaza ngo ese ko mwabonaga Kagame agenda atana umuryango wa FPR utana kuki mutigeze muyimubwira kandi koko nkasanga bifite ishingiro nagiye nibaza inti iyo wenda ntangira kubwira Kagame mbere akinyumva wenda koko ari byo twashoboraga kuba umubwiza ukuri akinyumva wenda ari byo twabikuzaramira muri ubuzima rero bundi bwo twiyemeje bwo kuvugisha ukuri no kubaka ibindi bintu bishya ku Banyarwanda ntabwo ushobora kongera kwemera kuba mvuga ibintu bimwe muri public hanyuma nkaba ndaho nsa nk'umuntu w'umurwayi uho rukonjereye kubera ko ibyo uzi ukuri uko guhagaze nibyo uvuga ku mugaragaro hari bitandukanye nibwo buzima nari mazemo igihe ngerageza nkajya nkagoragoza na Patrick Karege akiriho nkajya South Africa nkaganira nabo bagenzi banjye nkahamagara Gahima na Kayumba tukagoragoza tukareba bimwe nkanabihisha nabo bagenzi banjye b'abahutu duhuriye muri biro nkiga kugendera ku magi kugira ngo iri huriro rigume ari rimwe nicyo cyatumye ihuriro riguma riri hamwe murabizi Joseph na Musoni yakora ibintu byinshi mwajyaga mumbwira nk'abacyaha
yewe nk'ibyo bya Kayumba n'agatsiko nayo ibonye imyaka irenze ibiri si wonyine wanyaga na Musoni yakora uko yewe nayo ibonye kera nkavuga yego
nk'abacyaha ariko nta kindi kuko umuyobozi nicyabereyeho umuyobozi ahanini agomba kureba ngo izo za interest zose areba ukuntu agenda azihuza iyo rero utagifite influence yo kureba ko izo za interest zose nizo za factions zireba na ingwe imwe ikororaho ishaka Chondo nawe abafite abo bahutu bamwiyumvamo bagomba kubwira Kayumba akagira abo batutsi bo basirikare bamubwira ibyo bintu rero iyo wumva utagifite influence ntabwo ugishoboye kuba umuyobozi wabo bantu niyo mpamvu ndavuze muganira na Musonera kaganira na Ngarambe nkabona ko uko meze nabo niko bamerewe twavuze ngo ibintu ntabwo tugishoboye kubigumamo nta bantu duhatira kuza mu ihuriro rishya gusa ni nka bya bindi wa mugani na Chile Serge wo kuvuga ngo intinya maso irya marazi buri muyoboke wese wa RNC buri muyobozi wese wa RNC uretse abo ngabo bafitemo interest agomba kugira igihe cyo guhitamo nanahitamo wenda atazaza no mu ihuriro rishya azaje hari amashyaka menshi muri platform azayoboke cyangwa se azishingira irye ariko umuntu uzemera kuza mu ihuriro rishya mbabwire kandi mbivugire ku mugaragaro agomba kuzasinya code of conduct y'umuyobozi n'umuyoboke wese bizatangira kuri jyewe na Ngarambe na Musoni n'abandi bazaza tugafatanya dusinye iyo code of conduct ku bintu bijyanye na discipline imyifatire ariko cyane cyane bagomba kuzatubwira ku bintu bijyanye n'ingabo 50-50 urabyemera ku bintu bijyanye na demokarasi mu gihugu ifitemo safeguard urabyemera kuvugisha ukuri kose urabyemera ibyo niyo ideology ndi igomba kuzatuza umuntu wese uzemera kuza gufatanya natwe twese niho tuzatangirira ariko cyane cyane tuzatangira kuri icyo kintu cy'urukundo cyo gusabana kukumva kuri abantu tuvi ndimwe ko dutahiriza umugozi umwe twaba abahutu cyangwa abatutsi kugira ngo twongere duhembere ibintu bijye bisenyuka kandi twariyushya kuya kugira ngo tugere aho tugeze ahangaha. Ubu tugeze mu mpembera y'iki kiganiro cyacu, sinzi niba musonera amasokonda 30, Yozefu amasokonda 30 niba ari icyo mushaka kugeza kandi naho ubundi dusigaje iminota ibiri.
Musonera sinzi niba ariho ryumva, navuga nyine nshimira abumva radio ihuriro. Tukazakomeza ejo isa 3 amasaha yo mu Burayi na isa 9 z'amanywa amasaha ya Washington. Nicyo cyonyine nasoza mvuga.
Ikindi sinakongeraho Musonera,
nange icyo nasoza mvuga ni ugushimira abadukurikiranye no kubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana, kandi mbashyira mu maboko y'Imana kugira ngo babashe gusobanukirwa neza n'ukuri, babashe gusobanukirwa neza n'icyo bagamije kuruta kumva amagambo cyangwa gusebanya, ahubwo bakurikire bazatubaze ibyo batumva, kandi twiteguye kubisobanura mu kuri kutaziguye kandi kurimo kubahana. Murakoze.